tamani, toutes les voix du Mali. Studio tamani.
Doyo studio tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, tamani, studio tamani.
Sakke rabbi hiddibe ono e jam hande alal bare 13 août 2014 Bokari Suri woni do kabaruji do en Salim Jora to boggi jamde to en on kumpititta hande wiide tubakobe barkan be cellini wiide nenno be nangi jontere jabbinde en no e leyontere en jihadin kobe tate bangeji tumbutu to fedde burdame in kadbe en salibe wadde basiji be wadde leydi meden di mbete be gacha ana mbajim bini lamu o windobe e yahobe alje 10 lewru août warorundu en be kulliti mette mabbe fewde e toñangeji pawetede do mabbe di kenyanle konna nyolo maji fawtere fewde leydi en kaku mojjo puddi ton ministre jeunesse mali o en waawi rentinto sukabe mali fa be dawri dako waawi nyimide jam e leydi meden di tidalaji mobugol jawdi ana fawi e kejaado oni le mali do en na o wawa rondade almusaddaji leydi ni ngam basiji nokkuji kewdo kewi aduna o bismillah modon estijo tamani soldats en tubakobe barkanbe en cellini wiide be nangi bangeji tumbutu to en jaadinkobe taton den no puddnobe gela puddode yontere de en den no kedden Umar way galo
joni woni arande barkan nangude jihadinkobe kobe lomti serval ko hollitam wede be nangi yimbe taton dum woni cikkitabe an gonde jihadinkobe ton suudu ministre français dum woni huminibe soldats sibbebe kollitiri non jaati be yimbe taton nangabe haybe yimbe ana wawi tawede yobe yimbe battibe dum woni akmi faande français ko holliti le hen ko wiibe yimbe taton be kokkete dum woni laamu mali o honno kaldale kawrangal wadiri hakkunde français e mali no ka bangal do mali do be kollitiri wiide yimbe nayo nanga dum woni cikkitabe an gonde jihadinkobe haybe yimbe be nangama dum woni caggal tumbututo sina avion ji français dum woni diwoji di dum gatti le hen ko de muyen le o golle so hebi tabitinde ministre may hore mudun joti france le o golle sanne kambe jiadin kobe nanga be holitam wede goto ana le hen an waytaedo yo battido dum woni Yahya Abu Hamman hore jakmi le sahel handen o
e hakkille Ousmane Kornio kanko mo dunge bangal ndena guuji kanko mo holliti jokka wiide nangugol jihadin kobe ana waltina hakkille jaate ka o beedi hen do wiide tuba kobe ana kanno dawdi de e soldats l'armée malienne de Ousmane Diko
tu wana kabar lobbo tan yo dum gikke lobbo fewde e mali kanyu e leede pilide dum fu ila serval saki jihadin kobe en dulla e be ciudi ana tajarabe gonle sahel mali e be gondi e dabara no be dartoro barkan barkano kabo e jiadin koobe fuddi golle mum e nangi ben denno edun joina hakkilo barkana ana wondi e habude e mabbe ka wana kanyun tan haani daranade dum larma me ana haani wonde hen sabi cakite fu yo kanyun woni becce golle habude e jiadin koobe fa warde e warsirde deejere
sekirabe tinne neldo min mijoji modon e helloji Facebook e Twitter ndoka studio tamani di on jarama
tamani
den hollitidde bammuje hande bammuje nay won ko bedda fewde jokka hono gendi wete senali commune Soni Aliberto en ton e gawo ana ware kilometre uji e jeddi de didi pellude de ka fu chamile gese senankobe dillere majje ka mata ma faale gawdirde to pellay soldats loni ben kany e tubo kobe barkan be nge marto kumpa hono lati to senato fed burdabe jale nyol im gangal gaknyu e dawri dibbe mudu en biete be gacha ana mbay yumbini e lamu o en windabe e yahobe hawroyde e kawral jokan gado gal alje 10 jeddelu en gol jale nyul gol en den no hoya quality video hoynama le mali en fa seda nen no holliti dum ana garnye jonjon fu be quality metti mabbe de fewde e jokan hunu ko war hore ko gaddi do banga fewde mabbe nyande fuude barka sise kanko mo lamdondiri e site almadi albarka kanko o kumani do yidugol halaji e gacha kedo den barka sise
kam fuzanta
men jale ni imurad gol buri jaliñu sahal le mali do fu hewde jama wana kidal wana gawo wana tumbut wana onji menen kay men joddinaayi fedde sinunde bantude hore mudun en menen o hakkilantaku walaay amen fey sedan dum hadi men tawdede pelle murtude de fu faan men kolliti dun metti amen dow majjun hande o meden joggi bawde no men dentoro no haniri fu men dena koriji amen e jawdi amen andon dun so yoga e bibbe leydi ndi telnama mbaasa tawdede e kaldal alangeringal abada jam njelado o hebataake e leydi ndi kaso jama o fu joddima haldi holli ko woni hakkille mudun dum wadata so safare hebane e tiidallaji di gouvernement o ronki biltude di sabide wajim binima kalden gonga denno basi o wana gouvernement tan o hubbani o basi hakunde jaleng o basi hakunde pelle murtude dum wadi so bammi man
problème de fraction
ñeñ woni ko yambereji yewtereji kejenaadi ñalande fowtere li lidian kako lobbo ngadi jokka konna denno faanda di ñalomaaji yo hawrinde sukaabe baali jeunesse leydi ndi enakala faabe tabintina jang ciagal denno ko wada konna ko ena jando golleji goddi banginaama fa ngado e nokuji godde kase hono jaabal en leela musigu o ñoro mawngo kay leela mu kay fayto nara kulikuru denno Moussa Traoré kanko manando mo lando ndiri ganye bete do Mamadou Gawsou jara ministre jeunesse o ena mo teddiniraado dido yambereji kede den sumadiko
konna yo ngalluro do murtara wadi feede jiadin kobbe jaabal yo ngalluro dido berde do larme français larme mali chakki jiadin kobbe fawarde e bonnoobe de walde de ciudi kewdi keli hono suududo sukaabe jewtata denno ana hani ko di mate nyoro e nara sukaabe tuti ujinaaji chapane jeegon lekki batu sukaabe darto ne deejal wartita du wadi ton fayire wera leedi nyiiba hono de gutuje tutete e de nokkuje kanye e le ngalluje rejangaaji di fu indirteede deejere mon kala tuta lekki holla dum aduna le internet
avec la photo de nos armes
no jom suudu horeje leedi o naati tumutu hande beete o enno o wadi finde lennugol tufere mahugol gallewal jeunesse ton o enno mo wondi ton ena kanye kejaado oni biete do David Chrisley kanyum e ministre jeunesse le Mali on biete do Mamadou Gawsou Diarra o faabe tabintina dum non hun fukondo projet ton tugotodo beedo sukaabe bangal golleji mudon an foti dum milliardouji didi kalisi sefa woni ko nido non waliri leydi meden di en sanduloni Mali ndu ena eno ana etidal mawdo rentinde jawdi almustadaji leydi di en basiji kubbi en aduna ola kala dum sabim bini non dido tidalaji pawi e do mabbe kejaado lundi en biedo David Chrisley kanko mo holliti feccer jawdi ndi ka heba ko dum to ana tidi rentinde sanne fasalne denno studio tamani wonno mo warino do en lemmudum won ko mo humpiti jama e leydi en denno kereden Umar Waygalu
ndu continue
miden gonde ndartude dum won hono balligu wadirtele nokko o sa di wakkati jono ko min dartata ko furu won ko heba le hen jati sa bamile tem derfa tawan chapan tati e nay di ka fu min kebi dum ka fa handin miden kaja hebudu le tem derfu ko yata e debe sappo dum e hore mum fu hedeta sa ƴeewi kamɓe yimɓele mballoɓe a tawan wakkati fuu ɓe keƴoto ɗum woni koɓe ballata le adunaro Allah ndu fuf so ɓe mbifaɓe ɓeyde nokku goɗɗo fuu dañanto ɗum ñakkiri le nokkuji goɗɗi le adunaro Allah ndu hitande hikka nde miɗe miila min keɓa balligu fa heewa fa ɓuura hitande ƴaɓɓinone nde ka ɗum wajibi sina min kaɓo dow
hen
yanno hollitidde neɗo tubako ɓeɗo sollateɓe ministre ena ɓami anniya janginde hooreɓe hawjotoɓe nden basiji Mali ko foti yimɓe capanɗe joyo dow no ɓe kaani jokka hinnoraade ɗum woni kasunkoɓeɓe enno no feewi hakkeji maɓɓe dum mbawa taweede nden no ɓe nelanama iwrude tatteji leydi ndi enna fo kanko Guillaume Ngefa kanko kumaniɗo tabagol hakkeji yimɓe holliti Umar Waygalo wiide saabe neɗɗo uddama kasu waɗata so jomun torre kedo de Umar Waygalu
l'objectif principal
imma dama yo famin pamminabe dum won hakkiji bibbe adama enno golleji mabbe di ngorile nokkuji di nyende fu sabi de idu nafasane tawede neddo nangado so watta kaso fana jogi hakkiji mudu jomana hani sawrede fa sella jomana hani hebuto no nyamdu cenindu kany heba ndiyam du cenidam wakkati fana hani tawede hono yimbele dum won sekirabe jomum be an bawi jewoyde jomum to kaso to feso jomum hon nangado le kaso du hana jogede dum won jogal bon
e degradant
Tamani, si jo tamani.
Ko futi mer en horeɓe e horeɓe baale ko teme dere kum humaniɓe jokka dogotoroje e laamu kuccala ene jiidi betande faa ɓe mbawa ɗuɗinde keɓe dogotoroje mabɓe ɗe nden walde wana je laamu wiyetendo sévitren ɓami anniya ɓeydude e ballodiji mabɓe ton ɗi baasi leydi ndenno hono fu baasi leydi huɓɓi hakkunde jokka hono banambankoɓe baasi mawɗo won ko huɓɓi toon hakkunde jokka keredunkoɓe to en cihenkoɓe to en le ngendi wiyetedi tarandi en cihenkoɓe tato ndenno won mettodirɓe to en fa goto ka ɓami malfal so felli ɗiɗon ɓe ɓe mbarmi du fa nayi sona ɓe gadda bama ko goto o kañum ana e juuɗe e laamu o en rafi harande sukabe kulikoro ana dadi sifa caggal imo wadango to en ngasabe holitaama sukabe ujunaaji jeego e temede jombe ka fu ana tampito bangal rafi harande be kibinal dubi joy imo holiti don jaka hono sappo e taton be ka fu keddike hen ujunaaji tati e temede jeddon be ka fu ya tampube farsane ujunaaji didi e temede jetton be enaga kana chanti sen demal an holuje feewali roone den dum sabimbini dido torraji e mabbe on jarama yewtere dum an wodi dum muñon seeda.